This is an MUT Radio podcast.
Kona kumgobhozi wethu. Hey, ukhona kola umgobhozi wethu ezogobhoza naye njengamanje la kuyihlanganani i-midday show. Gama lakhe unohlelo wakwamabaso. Iriz, ihlanganani 1243 njengamanje. Hello, unanhlelo.
Hello, njani?
Siyaphila, unjani wena?
Ngiyaphila, ngibingelele futhi nakubalaleni.
Danko fethu. So sesiyangena ke ku trend zone and umgosi lapho esuke sibheka kakhona ukuthi na what is trending on the socials and also is it in izindaba ezikhona khona kunonhlelo wakamabaso ozobe sinika zonke lezo ndaba. Eh nonhlelo maybe asiqale ngezindaba mfethu siphathelene ezindabeni.
Amendabeni ngimphathele udaba nje soqala sikhulume ngedaba lika Kelly Khumalo. Njengoba sazi ukuthi u Kelly Khumalo case yakhe nje yaqala from 2024 ukuthi isenze meyiwa ukulala kwakhe emhlabeni. Manje udaba luthi since inkabi ithe uyena owabathuma indaba kuthulekile. Abantu bayabuza ukuthi yini ngongaba khona umnyakazo owenzakala ngokhili khumana indaba kube khona ukuthi usahle lahle likhona.
Ehe yazi ngempela ngiyayibuza ukuthi nami ke uma ngisesimeni sika Kelly Khumalo ngigenza njani yini tengayenza manje u Kelly Khumalo umele senjani ngale ndaba le ayihambise emaphoyiseni.
Awu mele sale evemanzo ngeke phela ukhululeke usubona ukuthi ungathi usubadiwe phela ngoba angakabi naso siqinise kodwa phela yabona khona umnyakaziseko khona mele kube ukuthi usenokujulujuluka.
Eh kuthafu ngempela sivele simdlalele lo music lo. Ay kuthafu Kelly. Kuthafu for you Kelly. Usiphathele ini futhi ngibona uthe nosiphathele umkhonto wesizwe zithini lapha ya.
Yo ziyakhala kakhulu kumkhonto wesizwe abantu abaningi selokhu kuvelile ukuthi umkhonto wesizwe uza no former president wethu uMr. Jacob Zuma abantu bathi no baba sina kudinga ukuthi sicele ukuthi sijoyine sizoyizela.
Hey manje badoza ke woza woza
yabantu okumuntu lahamba khona babona khona bafaka ama cap khona bafaka ama t-shirt yabantu hey kubhizi mzansi kubhizi.
Manje ke ngoba phela sizwa siyezwa futhi ukuthi na kuleli iqembu lelaphuma kulona bazomfaka lapha yana kwi disciplinary.
Awu yabaza abantu yabona unabantu bakhe ngisho ngathi bayamfaka noma bamfaka abantu bathi nje okusalayo wenzeni Zuma.
Siyazi ukuthi na futhi baya register abafundi uthena usiphathele no NSFAS senzakalana sifuna imali zethu bafethu.
Awu abafundi kusami kubhizi ngendlela yokuthi bahle abanye bakhala ngokuthi akusangeneki kuma NSFAS. Manje bayabuza ukuthi how kungenzeka ukuthi angi-applyanga ngibe ngi-applyile.
Yeah, yeah. That means ukuthi now we have to get someone from NSFAS, someone who deals with the public noma odila nabezindaba sifanele simthole. Simboze ukuthi na what bathi kwenzakalani uma kungangeneki iziphi izinto ezibhalwayo?
La abangeneki nje kuvele kube khona ungathi problem has occurred.
Ayibo.
So abantu baningi ke bayitshela ukuthi kungenzeka ukuthi vele angiregistile ka NSFAS ngoba ngathi ne username ne password nje ngithi ngisebenzisa khona nje ngisakukhumbula.
Yeah yeah. Noma ibhanoi seliphahlakile.
Noma lokho sengiza, mhlawumbe engikhohlisa ngeke ngazi manje ngiyacelakala ukuthi nami nje ngiyacela sebafundi lokhu bezama nje kakhulukazi ngeyikhathi zantathamu bezame nje ukungena because emini vele sekunebhizi baningi abantu bafake iy'celo zokusizwa ngemali zokufunda.
Oh mhlawumbe kusuke kunelokhu kune-traffic emini so bengakwazi ukungena kahle.
Technical problem.
Oh yeah yeah. Umusic sibona ukhuzani?
Hey. Sithi dabe kulo. Ukhuzani ide etheda kakhulu ukuthi bamvuma. Abantu is come to marketing strategy. So hayike ayiwamela amabhini.
Ehhe.
Uwamela ngale ndlela ukuthi uyakwazi ukumarket cuz makubukwa lokhu nje ezimhlanganisi, ezimhlanganisi noma zikhona ke inkulumo kodwa nje hayi savunini.
Manje phela ke winile ke le mali akayiwinile but do you think ukuthi na imali akaspendile izokhokhwa ile mali akayiwinile?
Hayi sifa ngikunuma. Hayi elukuphawula kodwa nje hayi sambongela sambongela kakhulu.
Ave laphethu kuyasho ukuthi hayi imali akayiwinile hayi ngeke imali akaspendile I'm sure ukhuzana uspende more than le mali akayiwinile.
Ay, selu ngothi, noma phela ngikhuluna nge-marketing strategy, ubo bebezabi.
Siyaxolisa, bekufanele senze i-disclaimer. Asibone uDuncan khona into esiphathele yona.
When it comes to Duncan, it's possible to link the two goodies. It can cool as a formity, tricky car, a big zoo.
Yeah,
Duncan. For Hamba Hamba, but I mean, like, I'm a local artist, about Lava Rafa, upcoming artist. Uboni Duncan, a good guy. And I was about 170 Malam Mavetu. So from now on, names of a pending.
Hayi kodwa ke nempendulo yakhe kule ya distrack ka Big Zulu yayinenhlamba.
Yeah ne yena ngathi waba nakho ukuyithatha personal kodwa phela asifani na something about nakho ukuthi hayi othi nami kanti sifisa iceleni.
Aha socials vela star wami.
Yazi, you know what's interesting about the Ivela Stawam and Canada report would be let friend Lena Ikali Abafana.
Oh.
And man, the Mubu in the let friend around in the seven Zanga corner. About this was any bona as a basic in the Saga cool and it creates it busy. And then my balance comes to whom Jolo, I go peace, go be.
Ah kodwa mina I'm sure ukuthi na izophupha njenge ladies house akithi uyayibona ne ladies house ukuthi yafika yavuta.
Ay kodwa ngathi kusukuthatha isikhathi ngoba uthi sahleli ubone ngathi umenziniwe e Fryhead usamile lishowe kwa na into zombe vele ubone ukuthi hey yazeke.
Now uyavela yini kanti?
Ah. Sela mina.
Wasu pathela kabi kangaka wasu mention manje nawuvelile.
No, sengiyasho ukuthi kancane kancane kuyaveleka kuyaveleka. Hey, this guy is a politician, very creative now ungazi.
Asizeni ke mfethu on the reality shows and ama soaps usiphatheleni khona.
On the reality shows ngizoqala nje nge Big Brother. Big Brother mzansi ayive i-creative. Hey, angazi ukuthi ngizothi abantu sebenongazwani nokuzwana noma kanjani ngoba sikhona ukubukelana phansi kanjani njani. Angithi Big Brother manje isiyenza ukuthi abantu abaku DStv access bengakwazi ukubuka 198.
How?
So, sekumele upgrade. So, ngisho sonke ke thina abanye singakwazi ukuafford sekumele upgrade ngoba sithi ngibona Big Brother. So, abantu they are like, no, we are not going to upgrade. Sizolinda Big Brother Niger because Big Brother wasemzansi akafuni ukuthi.
Don't you think Utena, maybe it's one of the marketing strategy ale
yes,
independent?
It is marketing strategy because people are not happy.
Yeah, I love
it. Also, if there's something that happened, I'm saying the corner of the Big Brother, so it created later gender based violence and also. When it comes to India, I'm best to be so babu and I'm best for Zan. So, Lindy, good lead, I'm a Balindy, little to his brother, Zan, to over such a city move, whom Bravo be, and in my cake.
Oh, yeah, Kwanzagalena, Sbonanga Pela. Do you mind sharing?
apparently, to a Bravo be, then my cake after a pool party, Babin is costume, so they're born at Uliema, and I see Upuvil. So they're like, no, long as it's Nawaz, we can see calling high because really she's under the influence of alcohol. So abantu they are not hate. So I know she was safe as one this person around the people who are doing.
Oh, yeah, that is bad. We
are like, no, maybe they disqualify because they are promoting something that is not right. So
yeah.
People are waiting on a Big Brother. We will see if it's Nawaz's party, if it was a punisher, no matter about keeping it.
Oh, Uthando Nesithembu season 7.
No wife number 5.
Oh,
ukhumbula kahle kuma season la dulu umselebu amakhosikazi akhe bengayizwa lento ukuthi uzoletha number 5. Manje ku season 7 they are like no. Umselebu uthi nje ngiyambetha.
Mhm.
Bayathanda abathandi kahle kahle yime ngizithumuzi yababa la.
Manje number 5. Hayi ngeke. Hayi it's too much. Hayi ngeke. Sibongile Ndlamini's.
Isma Sibongile and Zamini is on the last episode on Wednesday. Isiye umzadi umile madodana. Abantu especially abantu besifazane ukuthi what is happening with abantu besilisa abangazali. Because into eyenzekile ukuthi ukwenzo ukuthi esizelaneni nemalanga. Wow, bambesa and also the process of wedding aqhubeka yenzeka. Manje into ayenzile ivele wamshiya phambi komfundisi nabo bonke abantu ethi inhliziyo yakhe ilele komunye umuntu esifazane. Sana usazane bathi hayi bo abantu besilisane benzani manje.
Hey, sebeyabaleka.
Sebeyabaleka ukuthi inhliziyo yakhe komunye umuntu esifazane and usibongile oyisebenzi khona lapha kadlamini. So yeah, abantu abayibukele siyeza iza nje nolunye isitsho nokushuba.
Ngoba phela kuthiwa the runaway bride njengamanje sekuzoba i runaway groom.
Yabona ukuthi uzobisithimi
sekubale ngoba phela umuntu wesilisa une advantage ngoba uyena ohlela zonke lezi zinto ukuthi ngiyamthatha lona ngimthathi lona. So how dare you ubani igama lakhe simbize ngegama.
Yes, yena phela it's like vele ngoba umndeni wakhe bomnikeza inyembezi because bagaqela amathenda from ubaba kaNomalanga. So ukwenzo is trying to show ukuthi love wins. Ngisho ngathiwa money or not, uthando phambili.
Ayi, uyabona ke yabona amadlamini kanye futhi naye ukwenzo sibanika umsindo abawudeservayo. Lo msindo othi pu. Yawuza lo msindo othi tu. Hayi, benza kabi kwenzo. Dlamini nenza kabi bafethu. Anikwazi vele ukuphoqa umuntu nizophoqa ingane yabantu. Isimile lapha igqokile ngoba phela umuntu lo kade fake ne makeup lo muntu eyiphaqulile eze zonke.
Bafethu. Yenzele yenze ukuthi sicabange kaningi ukushada kodwa ke fine.
Hayi, 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 hayi. Mina ngithena producer, senza that producer siyabaphinda. The Dlamini. Asibaphinde. Asibaphinde benza kabi, benza kabi. Ntu. Right, asiboneni kwezemidlalo ke nonhlelo siphatheleni sisi.
Kwezemidlalo nje bengikhuluma kakhulu ngendaba yeSundowns neBafana Bafana.
Yeah.
Ukuthi abantu enkathi sadlala okokuqala iBafana Bafana bebethi hawu siyadliwa nje because of iSundowns iningi kakhulu. Manje ngoba isikhonile ukuthi babeke kwenye ilevel abaezemidlalo ikhulekile. Base bantshonini phela ukuthi milani khona nje iSundowns. Kose kuyakhuleka manje.
Aje nawe uyavuma ukuthi iSundowns egcwele lapha. Yeah, reserve your comment. We're gonna get fired. No, hello. Thank you so much. Maybe come a lot of Jay Ongal Shia Navala Lili Mopsaga. So go back to Lali Lago Trend Zone and Umko. See, Litin. Siyabonga kakhulu sisi. Meet you next week on a Friday on a Trends Zone. And
this is an MUT Radio podcast.